Bansamire bintu bya lubale nkyabitidde baganda bange basajja bannange bintu bya lubale sibinza lwakunumba ngenda nendowooza bwe mbansamira ne bingayaza baganda bange sirinayamba ne bw'oba wabbeeyi lulale takutyanyweza bunyweza ngayina entondo sente nandi muguze natankwata nampa ejanya nasiba n'obukalu nabuyitamu nanoonyanze ninga eyaba nasamira ntyanze omuntu gubamanyi munnaddiini sibannange ndabye ndeka nti omukama ogondera lubale n'amayembe gayina empiga bawa nerinnya nalikola ntya fulederiko bannange ndabye okwagala obulamu bwe lulutuusa okukkiriza ebyo so mpawanadda byonna nkwaso enyumba y'abakulu nagisaawa weneebeera balyoke bantye gannondodde abaali bambuuza ndi ejjuukiriza tebakyakyama banfuula ensolo okumanya okusamira kuzibu nnyo tekumanyirwa baganda bange kwewe ku kyalo ky'oliko bwafaako balowooza gwe muntu teyeefiira enkuba lweganya olwowakiika emmere meekutonya gannondodde enjala lwegudde ku kyalo ky'oliko nga bagamba gwe nti waleeta enjala buli lwandowooza ebyo nenjulirirwa ku gwe bulaaya ngende ku kyeyo nabeejega nanjiga bampitire moses ajja asalewo kyanayinza mukwano gwange ewamuwa muhammadi ntuuseeyo nga tebannadda bamukowole nkole ntya bannange okwawula ekikyamu n'ekituufu muntangaze lwaki ganoonya nze munsi ennamba ne gayiga nze bannange ndabye gannondodde lwe gaba gunnumbye ensula ku njega gansuza bweru gakyejo bulala ate nze gantabudde ate nga bannange oluusi n'amayembe gattabusi akanyoomonyoomo gwegakutta kansooke nsirikemu gy'owulire bwe gantabaza bannange ndabye nyambo ntaase
kangamba
nsamira ebintu bya lubale bintabudde bannange ndabye ninga eyaba ne bw'olaba ntidde ebintu bya lubale sibiyinza lwakunnumba nyambo ntaase byempulira nfaafa bwe mba sikomye tukeesabudde ku lubale oyo kizibu okusamira n'asigala nga takubanja wakwereega nababa osamira ejjemba ate onoosigaza eyannabuzaana ng'eri awekula oyo bw'amala okuggwa ate nabeefunye nga zimuleeta ng'obukalu osiba toyina nsimbi ate aba bwattafu buliwo omusobyo otanga butanzi wakwekuuma nnyo olwo nga gaddira ssente z'opakasisa nga gazimansa lwaki atunde n'obeerawo otyo naye nga toyina mirembe taata wakeerego nga tunoonyanyabo nga loopewa mukama gye kisingako nnyiri buyinza kane kuza mafuga mide kumabibi abiri njeje mizi mweje jino nyoguzi byobude kwega iride nyambondase muri nyarya mukama bangulirisa nsabanko mawo nange ganyi Kama bangi olwa sibude naba kubibe mbudu nerekereza bakama bangi olwa sibude bayimbe chikaga nondo de
www.mp3ugandanmusic.com